radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1994 umusore wari umusirikare Jean-Claude Muragijimana wari mu ngabo z'u Rwanda yakundanye n'umukobwa Clementine Kampire wari utuye ahitwa Irutsiro muri Byumba. Muragijimana yagiye kwitabaro amusiga inyuma mu kwezi kwa 1994. Kampire yibaruka ikibondo amwita Jean-Marie Nambajimana. Ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga tuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karama umudugudu wa Kiyovu.
Ndi gushakisha papa wanjye bita Muragije Imana Jean Claude.
Uramushakisha mwatandukanye ryari?
Yabanaga na mama ubwo intambara yateraga muri 1994 nibwo yagiye.
Yabanaga na mama wawe hehe?
Bakundanije Rutare ariko ntabwo babanye yamuteye inda agenda yaramuteye inda.
Icyo gihe papa wawe yakoraga iki?
Yari umusirikare
mu ngabo za leta y'u Rwanda muri 1994.
Yego.
Yari afite irihe peti?
Mama ntabwo nigeze ndimubaza iby'ipeti yari afite.
Ntabwo wigeze umubona ku ifoto ngo urebe uko yabaga yambaye? Nta foto yasigiye mama wawe?
Nta foto yamusigiye.
Hanyuma batandukanye 1994 bitewe n'iki? Bitewe n'uko umugabo yagiye ku rugamba agasiga mama wawe nyuma yakubye ko batandukanye gute?
Yamusize agiye ku rugamba.
Icyo gihe wowe wari utaravuka rero?
Nari ntaravuka.
Wavutse ryari?
Navutse muri 1994.
Mu kuhe kwezi?
Ukwezi kwa 9.
Hanyuma se uyu papa wawe Muragije Imana ushakisha yakomokaga hehe iwabo? Hari amakuru uzi yaho yakomokaga?
Yakomokaga cyahoze ari perefegitura ya Kibuye.
Ku Kibuye bakubwiye komini yakomokagamo?
Oya, ntabwo bigeze bayimbwira.
Mama wawe we yakomokaga mu yihe perefegitura yakomokaga hehe?
Yakomokaga mu Rwamiko, Irutare.
Irutare ya Byumba?
Yego.
Hanyuma se mama wawe nduva ari waguhaye amakuru uracyari muto yigeze akubwira ko papa wawe yarebye inyuma yashubije amaso inyuma akamushakisha barakomeje kuvugana? Nahe makuru mama wawe yaguhaye kuri papa wawe?
Bitewe nuko nyogokuru wanjye yapfuye, mama agahugira mu bw'imiryango bakaza kumufungisha bari gupfa imitungo na bakuru be, papa amakuru numvishe nuko ashobora kuba ariho akaba yarohereje ibaruwa ikaburira ahantu bita Cyamuta.
Iyo baruwa yayohereje ari he?
Ayohereza ntabwo twari tuzi aho yavuye, bitewe ko ari yohereje ibaruwa itumenyesha aho ari ntabwo bigeze bayisoma, bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe. Uwo ibaruwa yagezeho ntabwo yigeze ayisoma, yarayibuze bitewe ko yaje igasanga mama afunzwe.
Ibaruwa yaraje yandikiwe mama wawe basanga ari muri gereza, ntibayifungura baramutegereza, nyuma barayibura.
Baje bamubwira yuko ibaruwa bayibuze.
Iyi baruwa yageze Cyamutara mu wuhe mwaka?
Hagati y'1999 ubwo intambara yari yarashojwe, nibwo ubwo intambara yari yarangiye nibwo papa yaje kohereza iyo baruwa.
None se mama wawe kuva afunguwe avuye muri gereza yagerageje kumenya amakuru ya papa wawe? Hari uburyo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane?
Nta buryo bigeze bakoresha kugira ngo bavugane. Nuko ayo makuru ariyo mama yaje kumpa ambwira yuko ibaruwa yaje gutakara, ariko ambwira yuko yaburiwe igihe Gaseke. Nyuma y'intambara nta yandi makuru yitwigeze tumenya, ariko bitewe ko iyo baruwa yoherejwe nyuma y'intambara turamye yuko ashobora kuba ariho.
urahamya ko ashobora kuba ariho ukumva ko ari muri Congo. Uretse iyo baruwa hari akandi kanunu kakwemeza rwose ko papa wawe ari muri Congo nta handi handi yabari.
Natandi kanunu nako nta kandi nako.
Wowe unyandikira ushaka kuza mu kiganiro agasaro kabura gushaka kumenya makuru ya papa wawe uramushakira iki? Wara ufite imyaka 29 uri umusore uwo mu papa ntibizimenya uramushakira iki?
Iteka ari papa wambyaye ndifuza kuba namubona nkamumenya nkamenya papa wambyaye.
Mbese iyo uganira na mama wawe akakureba uko uteye igihagararo yigeze akubwira ko usa na so?
Yigeze abimbwira.
Wumvise umeze utabikubwiye ko usa na so?
Numvise ari ibintu binshimishije cyane, ariko nkabura nsaba Imana yuko nagira amahirwe yo kugira ngo mbe nabona na papa wawe.
None se nambaje Imana, niba papa wawe muragije Imana kumva ubu ngubu muri kano kanya aho yaba ari hose, mubwire icyo ushaka kumubwira, mubwire icyatunyuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga.
Papa, ni ukuri naravutse, mama yambyaye bamubaze, yambyaye ubundi umwana umwe, kuva wagenda nta wundi mwana mama arabyara. Ariko nimba aho uri hose uri kunyumva, ndakubwira yuko papa nkukunda. Njyewe ndiho na mama ariho, mukuru witwa Mukagatera ariho, ariko sogokuru yaragiye. Ariko byibura nkubonye nkakubona nka papa wambyaye byanshimisha. Ni ukuri ndagukunda.
Jamari Nambajimana
Karame,
urakoze cyane kuba wandikiye ibaruwa y'urukundo papa wawe. Niba ariho akaba kumva cyangwa se ari n'undi wo mu muryango we ukomoka mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye, ubuhitwe Karungi, komine ntabwo tuyizi, ariko waba yari afite umwana mu gisirikare witwa Muragijimana Jean Claude wabaye Rutare ho muri Byumba, akaba we yarakomokaga ku Kibuye Karungi. Abo mu muryango we rero mwamenya yuko mufite umwana Jean Marie Nambajimana ushakisha papa we, ushakisha n'umuryango. Niba hari aho muri amahoro muzaduhamagara hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze. Ngaho rero Jean Marie Nambajimana, wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana.
Nawe abane nawe
agasaro kaburaga.
Mu mwaka w'igihumbi 1996 abavandimwe babiri baratandukanye bitewe n'ibihe by'amage. Habineza Damascene atandukana na Habyarimana Narcisse. Habineza ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyarutarama, hashize imyaka 31 aburanye n'umuvandimwe we.
Ikiganiro rero dushize nari natanze icyifuzo cyuko mwanshakira umuvandimwe wanjye wari warabuze.
Uwo muvandimwe wawe ninde?
Yitwa Habyarimana Narcisse.
Yaburiye he ryari?
Urumva duherukana muri 90 1990 yari yaragiye mu gisirikare, ariko kuva yajya mu gisirikare ntitwongera kubonana. Era ntambara muri 94 yarabaye, ntabwo yigeze agera mu rugo. Gusa twumvise ko ashobora kuba yarahungiye Brazzaville.
None se mbere y'uko ajya mu gisirikare mwari mutuye?
Twari dutuye mu karere ka Rusizi, icyo gihe ariko cyari cyitwa komine Kamembe muri perefegitura ya Cyangugu.
Ajya mu gisirikare muri 90 yari afite imyaka ingahe?
Imyaka sinyibuka neza, ariko yari iri muri yari ari kugera muri 20.
Mwari mutuye muri komini ya Kamembe, hanyuma Habyarimana Narcisse mukuru wawe ajya mu gisirikare. Kuva muri 90 kugeza muri 94 ntabwo wigeze umubona?
Ntabwo nigeze mubona.
Hari amakuru se wari ufite ko ariho kwagikora kwakiri mu gisirikare?
amakuru ya nyaheruka numva ko yahungiye Brazzaville nayabwiwe na muramu we urumva igihe cyaje kugera arashaka ariko ashakira hanze noneho muramu we akajya bakomunikana aza kumpa nomero yiwe turanavugana rwose ambwira ko ari Brazzaville noneho igihe kiza kugera rero nkajya muhamagara telefone nticemo kugeza na n'ubu telefone ye narayibye.
None se icyo gihe muvugana mwaraganiriye mu huza urugwiro?
Twaraganiriye duhuza urugwiro akajya mbaza amakuru yo mu rugo nanjye nkamubwira ariko igihe kiza kugera nyine turaburana kuri telefone.
Mwaburanye kubera wowe cyangwa kubera we? Ni we utarashatse kongera kukuvugisha cyangwa se kubigora muhamagaraga gusa telefone nticemo?
Naramuhamagaraga telefone nticemo kugeza na n'ubu.
None se abo baramube baracyavugana nawe?
Mbo muramu we nawe duherukana kera kuko icyo gihe twabanaga mu karere kamwe ariko njyewe nza kuva kera nzi Kigali. Noneho rero kubera bimwe byo guhindagura amatelefone titwongeye kuvugana nawe hashize imyaka myinshi naze no gusubira kureba aho yaba yaratuye nsanga harahindutse cyane utamenya ahantu abantu bagiye basi ubwo turana gutya amakuru abura gutya.
None se akubwira ko ari i Brazzaville yakubwiye agace ka Brazzaville yarahereriyemo yarari mu nkambi yarari mu mujyi rwagati yakoraga iki?
Ntabwo yigeze asobanura ngo ari mu nkambi cyangwa se ngo ari he, ahubwo yambwiye ko yarasigaye akora akazi ko kudoda.
Yakubwiye yuko akitwa Habyarimana Narcisse?
Yego.
Icyo gihe muvugana hari muhe mwaka?
Imyaka ko numva ashize nk'imyaka igera mu myaka ingahera ibyo byose igera muri 12 gutyo.
12 mutongeye kuvugana. Ababyeyi banyu baracyariho?
Nta mubyeyi wacu n'umwe ariho kuko mama yapfuye nge maze icyumweru mvutse.
Komera.
Noneho papa we yaje gupfa hashize imyaka 6 apfuye.
Komera. Hari abavandimwe bandi ufite?
Abavandimwe ndabafite.
Ni ukuvuga rero yuko ayo makuru yo gutabaruka kwa papa wawe ntabwo mukuru wawe Habyarimana Narcisse yamenye?
Ntabwo yazi.
Wamubwira amakuru yabo bavandimwe bandi baraho bari hehe bari Kamembe baraho ngaho muri Gasabo bari he?
Umuvandimwe mushiki wanjye nkurikirana we aba muri Gasabo. Noneho abandi bavandimwe hari undi mushiki wanjye nawe wavuye Rusizi ubu ngubu asigaye ari Butare i Huye. Noneho abandi bose baracyari Rusizi.
Okay. None niba muri kano kanya mukuru wawe Habyarimana Narcisse akumva mperuka kuvugana hashije imyaka myinshi igera ku 15 niba koko ari Brazzaville akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira aho mwari mugereje muganira icyo gihe? Niki kitumye ugaruka muri kino kiganiro kuza kumushakisha?
Ndumva ngize Imana akaba ari manyumva rwose yashakisha uburyo mvugisha kuko urabona ninjye muhungu usigaye mu muryango. Mbega kuva na kera naramukundaga tunaganira namushishikarizaga gutaha kugira ngo nibura tube twabonana dufatanye. Ubu rero ngize Imana akaba nyumva rwose nakumva umutima wanjye wongeye kumera neza ariko nongeye kumva ijwi rye.
Habineza Damascene uri mu karere ka Gasabo mu kagari ka Nyarutarama ukaba ushakisha umuvandimwe wawe Narcisse Habyarimana ukeka ko ari muri Congo Brazzaville. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ukabura gakomeza utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa muri sanga umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye afata umwana mushyira se arigendera turi mu mwaka w'1990 mirongo cyenda nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata naho se akaba yaratuye ku Kabusunzu uwo mwana yabuze papa we muri genocide yakorewe abatutsi yaje mu kiganiro ashaka irengero rya mama we yitwa Diane w'amahoro atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Nyabugogo umudugudu w'Indatwa
kene cyangwa mu kiganiro gatoroka uraga ngewe navutse ndumwana mboya noneho papa wanje ndona kwa mukaga atakinabasha kumenya mama wanje ko nubwo icyenda kane kitampunga mungana na mukaga ata bajyaga bangi kujya mu mashamba ya Kongo nyine niyo nakuriye muri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanje ariwe mama umbyara ako papa we yarafu yafuye mu ntambara ya jenoside yakorewe abatutsi ndakanye noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu ariko mukadata n'abandi bafamiliye ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye nzaba noneho muri 2011 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda tuhageze mbaza famiye twari twahasanze ndabaza ese ntabwo namwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye w'umumama wambyaye barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama icyo nagira ngo mbabwire rero muzanshakire rwose muzambare ibyo n'inda yaba akiriho n'inda nyumva yanzanye ahantu papa yaraga ariko nitwaga Kabusunzu nitagara ansigaho ngaho aragenda rero ntabwo ndamenya nimba adahari ntabwo ndi umuryango izambarize
niki cyatumye akwivanaho warakimenye
ntabwo nigeze nyine barambwiye hari imba ngo yararafashe nk'uko batabanye icyo nibaza ko na papa yari amaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanzanye ntabwo bigeze bakimusobanu ntabwo nari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayambonye rimwe n'isura ntabwo nigeze nkumva nta n'umuntu wigeze abasha kubisobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga Bidatsinda Emmanuel
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari mukuru we yari akiriho nawe yapfuye mu ntambara mushiki we umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Kongo tumushyikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Kongo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire aho nda neza aho mama nda yaba abuze cyangwa ataramumenye nda abariho cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Gatsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo bugeze ukigira
nubwo nyine mu Gatsata nimba mwamuhaje nta nubwo ari kure yo ku Muhima nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaze
niyo mpamvu nkubajije mu Gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Gatsata n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma
ni hafi cyane
nyoko wanyu uvindimwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye. Kuwanyu mwahunganye mujyana muri Congo, nawe mwaragarukanye mu Rwanda. Imana imuhire uko ridashira. Ariko byibuze uzizi na rimwe rya mama wawe yitwa Serafine. Ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana n'uwanjye, ibyo bigeze ubitekereza?
Ntabwo nabitekereje, ariko nda umuhungu yubwira ngo ndumva wamugana icyo kintu ntakagombye kuba narana kugikoze mbere.
None Diane w'amahoro, niba mama wawe reka tumwite Serafina, irindi ntabwo turizi, nitugira Imana uwitwa Serafina wabyaye umwana hafi muri za 91 mwana w'umukobwa, akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa, naramukari wakiyumva cyangwa se waba zi kwabo bantu bakundanye bakabyara umwana, ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mama wawe yaba ariho, niyo yaba atanariho kandi nabyo tukabimenya. Ariko reka tumwifurize kuba ariho, reka tumwifurize kuba ariho, nkusabe uramushakishije. Ugiye mutarabonana, niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza amakuru ya mama wawe utaza aho ari, niki wumva ushaka kumubwira?
Ikintu wumva ushaka kumubwira?
Yego.
Nzi ni byinshi cyane, narababaye cyane, babuzima bubi cyane bumbabaje, agije navuga ati byibura niyo nza kuba kugeza n'ubu ndakubwira urimo yambuga ibanki neza kuba mufite ari kuzajya mutura agahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose nkuye nabyo cyane, ko ari nawe navuga yasaza kunsiga saza kuza ngo nsige kwa papa, wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego, ariko mubonye byibura namubwira ijambo ryo gusana, namubaza ikintu kimuta gusa cyonyine, namubaza impamvu yanyikuyeho ikanzu igatuma mbaho nabi cyane bikabije.
Birumvikana ko ugendana agahinda kagushimura, ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi, impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya, niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye. Icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi, ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza. Birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite, gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe. Nagira ngo ngukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye, kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba Imana ukasigara wenyine, ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore gukura gutera imbere, ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva. Ngushimire kuba wihangana, ngushimire kuba utahakare, ngushimire kuba ukifitemo ubwo bumuntu. Ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha, twizera yuko mama wawe Serafina irindi tutazi
abaye ariho cyane nkamenya ko hari cyangwa taza basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuze ariko baza atakirudanye n'acyabazihagije
ntabwo azabura bumva ijwi rya Amerika batuye mu gatsata ndetse no kukabusunzu babazi bazi rudasingwa niwe papa wawe aho mu gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana kukabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira namakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba bara komeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye n'ubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ko murakoze cyane namwe kuba mwene gihe cyane kandi n'ubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukagihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 igihe ingabo z'inkotanyi zari zimaze gufata Kicukiro abari bahatuye barahunze berekeza rwagati muri Kigali abavandimwe babiri bageze kuri Sainte Famille umwe ahungira muri iyo kiliziya undi arakomezagana mu majyepfo yitwa Celestine Mutembera nyuma y'imyaka hafi 29 umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye aramushaka tuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange akagari ka Kayonza umudugudu wa Kabuga
ndarangije umuvandimwe wanjye yitwa Mutembera Celestine
kwa ngira
y'umuntu ngo cyane yego kwate yeka ko yabari ukavu kuko ari mushike yakurikiranaga kwabonanye mu 1995 amwira ko ashobora kuba ari ukavu yeka ko nubu yabagenda yabakiriho ashobora kuba akiri ukavu
none se mbwira Ndayishimiye Mutembera Celestin umuvandimwe wawe mupfana iki nyirizina mu vindimwe cyangwa
Nizo nyo nyo kwa data wacu. Akawu mungu wajewo. Akawu kini. Nyo vita kawini. Nafikina na wawara kuhi. Ugo. Amasasi ya wa sirikare. Nyo watanyera. Nyo hata nye kufuga mriki chichi. Nyo nyo kese kwa tanyo guunga. Nyo kumu wanaganyuma. Tuzi amuka. Sengi famili.
Mwagiranye muri Sainte Famille
oya niyo twatandukanye kuko uwo yahise bakomeza berekeza iyo gitaramo twebwe dukatira Sainte Famille
mwebwe mwakate Sainte Famille mugumayo icyo gihe niba wibuka hari uko kwezi
hari mu kwa kane inkotanyi zigisata zikata Kicukiro
wowe uguma kuri Sainte Famille hanyuma Mutembera we arakomeza gana igitaramo
wowe akomeza igitaramo barakomeza bagira no muri n'icyangwa gubambuka bagira ukavu
ninde wakubwiye ko ari ukavu ku buryo n'ubu waba utekereza ko ari ho akiri
hari umushiki we bita Fitina bitaga Fitina
yego
yari yatwaye igikondo
yego
aza kwitaba Imana none navuye ku ishuri yapfuye ndi muri vakansi nicaye mu rugo numva itangazo kuri radiyo inyonyesha ko umushiki we yapfuye ko bazaza gushyingura bamenyesha Mutembera Celestin muri Bukavu
yego
kuko amazina rero yose yari amwe uwo Fitina na Mutembera bose ari amazina yari amwe bari bayahuje kandi nawo uwo Fitina yari ati yari yahahuje ariyo niyo bitamugani niwe nta wundi ndashobora kuba ariwo Mutembera
ubwo hari mu buhe mwaka
yatuye muri 2003
kuva icyo gihe nta yandi makuru wongiye kumenya aguhamiriza koko ko yaba ari Bukavu cyangwa se yaragiye ahandi
ari amakuru y'uwo muramu we ntabwo nongeye kuyamenya ari n'amakuru ya Celestin ntabwo nigeze nongeye kuyamenya
none Ndayishimiye mbwira hari ikintu wumva gishobora kuba cyarabujije Celestin Matembera kugaruka mu Rwanda yaba se yakeka ko nta muntu agifite mu Rwanda yaba se yarageze yagashaka ku buryo afite urugo akavuga ati urugo rwanjye ruri hano muri Congo cyangwa se yaba yarasanzwe hafite umuryango yagiye hasanga niki wumva kishobora kuba cyara mu bujije gutaha mu Rwanda
yaragiye agahita aturayo agashakirayo kuko niba bisiga imbarimu nawe yasigaye ari wibarera n'abana bamushiki babashiki kuko ari we wasigaye abarera wenda kuzaza kubarera mu Rwanda bizamugora akigumira ubukavu
birumvikana. Waba utekereza agace cyangwa se uzi agace k'umujyi wa Bukavu abo bene wabo bari batuyemo
bitewe n'ikibazo na stoke bituma hari ibintu
wagiye wibagirwa birumvikana. Nagira ngo kandi ngushimire ubutwari ufite bwo kuba n'ubwo bwose ufite ubwo burwayi ariko ukavuga uti ndagushaka ndagutegereza nongere nkwisegureho kugira ngo tuganire abumva ijwi rya Amerika bumve yuko umuntu wese tumuha agaciro ke. Nawe rero ndagushima ubutwari bwo kubana n'ubu ugishaka kumenya amakuru ya Matembera Celestin mukuru wawe umuvandimwe wawe wo kwa so wanyu ushobora kuba ari Bukavu abantu bumva ijwi rya Amerika ibukavu ahari ho hose ntangiye kuvuga kadutu niyo nzi cyane ariko hari na za Nyawera nayo ni kati ya Bukavu imwe iraho ngaho ho yaba ari hose aho mwamwumvira mukamumenya mwatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye umushaka. None Faustin niba Matembera akumva muri kano kanya hashize imyaka 28 igihe kwa 29 mu mezi abiri 29 izaba yuzuye mutandukanye mu kwezi kwa kane 94 mugize kuri Sainte Famille wowe usigara muri Sainte Famille warakomeza igihe kibaye kirekire niba akumva muri kano kanya gose fata umunota umubwire icyo ushaka kumubwira iki kuri ku mutima.
Umuvandimwe wanjye ndagukumbuye kandi nibuka ibihe byinshi twajyaga tugirana n'udukino twajyaga dukina tw'abana wambwiye ko icugiro santire uhazi
cyane
yajyaga ducunga kuri bya bigare by'abana bita ibitogatogo
yego
muri uriya muhanda wo kwa Mukongo
ndaharuzi
yajyaga tuzamukana kuri ibyo bitogotogo tukamanuka muri ayo muhanda adukinisha aducunga turi abana bato.
Yego
ibyo rero ntabwo nyambyibagirwa bituma mwibuka bigatuma mukumbura.
Ndahamya yuko akumva kandi ahamya nkomeje yuko tuzamushaka tubifashijwemo n'Imana tuzamubona. Faustine ukomere ube hafi untegereze nzongera kuguhamagara nkubwira amakuru meza nakuboneye umuvandimwe wawe umpe igihe usenge utegereze wizeye. Ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa Shunga hahoze ari muri prefecture ya Byumba muri komine Muvumba utaza amazina ye ushobora kuba yitwa Ntigwakunda arashakisha umuryango we. Uwo mwana yavutse mu mwaka w'igihumbi 1986 ajyanwa mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka kubera ko yari imfubyi. Nyirakuru ashobora kuba yitwa Nyiramugwera Maria ku bantu bakomoka muri komine Muvumba muri sekitori ya Shonga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu Bufaransa avanywe mu nkambi akanyura mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka azaduhamagare hano mu kiganiro agasaro kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we.
Agasaro kaburaga
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi 1996 umubyeyi wari warahungiye mu nkambi ya Shabarabe muri Congo yaburanye n'abana be babiri bari kumwe na nyirakuru Mukamwezi Jacqueline atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagari ka Gitisi umurenge wa Bweramana umudugudu wa Kabugusu.
Muraho neza Nshimiyimana Venoce.
Ukomera cyane.
Yego, nkinzanye mu gasaro ka Buraga nagize ikibazo cyane muri 1994 twarahunze guhungira mu cyahoze ariko ari muri Zaire tugeramo hitwa muri Congo. Ubwo duhungira i Bukavu, tumaze kugera i Bukavu badushyira mu nkambi ya Shabarabe, tuba muri Shabarabe nabanaga n'umubyeyi wanjye n'abana babiri. Ubwo igihe kiza kugera baza kutujyana mu nkambi ya Inera Shabarabe tujya Inera na Gashusha. Igihe tumaze kugera Inera na Gashusha baza kuturasaho n'indege, twarababaye cyane. Amashyamba ya Congo twari tumaze kuyazenguruka rwose. Ubwo tumaze kugera i Gashusha na Inera baturasaho n'indege, bamaze guturasaho ubwo nibwo natatanaga n'abana banjye bari kumwe na mama witwaga Nyirabahizi Virginia, umwana mukuru akitwa Nyirwifura Innocenti n'aba Gusenga Deogratiasi. Kuva icyo gihe naje gutatana nabo, twarashwiragiye cyane mu mashyamba. Abantu ubwo turi kugenda mu gisheni kinini cyane mu muhanda uza kuburana nabo, maze kurana nabo bajyanye na mama n'abandi bantu bari benshi mu gisheni. Nagiye njyenyine ndashwiragira mu mashyamba ya Congo, Arikari, za Marembe, za Mora, hose ntaho ntageze. Ariko ngenda ndeba abana ndababura burundu.
Dusubira inyuma gato, igihe waburanaga n'abana bawe aribo Hanyurwa Imfura Innocenti na Haba Gusenga Deogratiasi, icyo gihe abo bana bari bafite imyaka ingahe?
Mpunga umwana yari afite imyaka 5, ariko ubwo tuva mu makambi baramaze kugira nk'imyaka 8, 9, 10, 11 gutyo, kuko ntabwo twakinzemo. Bahise bamaze nk'imyaka 3 cyangwa 4 mu Shabarabe. Ubwo tuza kujya za Inera bari bamaze kuba bakuru, bamaze ku uwo muhungu mukuru namuhunganye afite 5, ariko ashobora kuba yari amaze kugira nk'icumi cyangwa 11. Ukurikiye mama yari amuhetse ari nko mu myaka 7 cyangwa 8.
Muburana ubabura bose?
Abana bari babiri na mama wanjye.
Icyo gihe mutandukana, urambwira ko mwari mu kivunge cy'abantu benshi, mwari mugeze he mugana he?
Twari turi i Gashusha na Inera turimo guhunga, nta n'uwari uzi ahajya, ariko twarakomeje turagenda. Bamwe twibona turi mu mashyamba ya Warikari, za Masisi, za Marembe, aho hose mu mashyamba ya Congo ntaho ntabaye rwose, narahazengurutse cyane. Ariko ngenda nabaririza abana ndababura burundu.
Nta muntu n'umwe wigeze uhura nawe ngo akubwire ati abo bana narababonye cyangwa se mama wawe naramubonye bari kumwe?
Ntawe narakomeje ndabaririza, ntawe rwose, ntawe nabonye.
Kugira ngo ubure abana babiri n'umubyeyi wawe mama ukubyara, ubaburire muri ayo mashyamba ya Congo, uzenguruke izo za Masisi nko kubivuga, wakuye hehe imbaraga zo gukomeza kuzenguruka ushaka abo bantu? Mbwira ukuntu wari umeze muri icyo gihe, ushaka umubyeyi, ushaka n'abana bawe.
Agahinda karanyishe cyane, biranyobera, bituma ashaka n'umugabo. Turabana, tumaze kubana nawe igihe kiza kugera tuza gutandukana, tuza kuburana. Bimaze kunyobera nibwo nafashe umugambi wo gutaha mu Rwanda. Bimaze kunyobera nibwo natahaga mu Rwanda, maze kugera mu Rwanda ngo ndebe nabuze ko baba barahageze, nsanga ntabo. Ariko ubwo nyuma sinzi abantu, naje kubukomeza kubaririza, nza kumva ko ngo hari ahantu bageze, ngo bari kwerekera ku muhanda wa Gisangani, ngo habereye amasasu menshi. Ariko uwo muntu wabimbwiye nawe ntabwo nongeye kumubona.
ahunga ku muhanda wa Kisangani ni naho bashobora kuba baratandukaniye na mama wawe cyangwa se bose baka
yego abo hantu ngo habereye amasasu menshi cyane umwakizaye undakizaye abo bantu ngo nuko byagenze bahise batandukana ubwo nanjye ndatabanza mu Rwanda ndakomeza ndivunga mbaho jyenyine ubwo numvise agasaro kaburaga gashakira abantu gahuza abantu ababyeyi n'abana gahuza abantu baburanye ifo nanjye nuko umwanzuro wo kuza mu gasaro kaburaga.
Ugeze mu Rwanda wigeze ugerageza gushakira mu Rwanda hari abana bagiye batoya abantu bawe bari bakiri batoya hari abagiye batoragurwa bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi wigeze urebera mu bigo aho za Gisenyi aho za Kigali SOS yari hari yakiriye abana benshi wigeze uharebera?
Ntabwo nigeze mparebera nageze mu Rwanda merewe nabi ntabwo bantu nahasanga ndaza nahise rwose nta n'intege nari mfite zo gushakisha nahise ndekera aho ngaho numva ko bapfuye ndekera aho ndiyashinja ndatuza
ndakumva ndagukomeza. None mbwira ndasaba cyane kugira ngo aba bana bawe hanyurwa imfura Innocenti nahaba gusenga do Gratias ndetse na mama wawe Nyirabahizi Virginia babe bakiriho babe bakumva
Imana zose. Hari n'undi muyomba wanjye umusaza wa mama nawe twaje dusanga intera ariko we twarahageze nawe duhita tubura na witwaga Viana twagira umukiza Jean Marie Vianney uwo nawe twaramubuze uwo muyomba wanjye twaje tugira ngo tumusange intera na bwo duhita dutatana nawe twaramubuze kuva icyo gihe ntawuzi amakuru ye ubwo
mbere yuko muhunga mwakomokaga hehe akarere k'u Rwanda mwakomokagamo?
Mbere yuko mpunga nakomokaga mu cyahoze ari komine Tambwe Gitere Nyamagana Serire Nyarusange.
None se niba aba bana bawe hanyurwa imfura Innocenti haba gusenga Deogratiasi na mama wawe Nyirabahizi Virginia unambwiye na muyomba wawe twagira umukiza Jean Marie Vianney abo ngabo bose niba bakumva nyuma y'imyaka 27 mutandukanye ndasaba cyane ngo bakiriho bakumva niki ushaka kubabwira?
Umva babaye bakiriho banyumva turabakunda turabakunguye babaye bakiriho agahinda karatwishe abavandimwe turabakeneye inshuti zirabakeneye babaye bakiriho bakatwumva bazatumenyesha ko bakiriho bakaduhumuriza bakadukomeza akababaro karanyishegeye mama wabo bana no kurya ndarya ntibingera ku nzoka agahinda karanyishe mba ntabwo nabona uko mbiza ugashima Imana
komera ukomeze utegereze uwizeye kuba ushoboye kubatabariza kubashaka kuba ushoboye kubavuga nabyo n'ugukira ukomeze utegereze uwizeye nitugira icyo tugeraho tuzaguhamagara. Nongere ngushimire kuba wowe kimwe n'abandi benshi mwizera ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane Imana ibahe umugisha shimi Imana Venusi Imana ijye ibakoresha. Nari narifuje ijwi ryawe kuvugana nawe Imana ihabwe icyubahiro.
Shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona.
Abana babiri babahungu bajyanwe mu kigo cy'imfubyi kimashaka nyina amaze kwitaba Imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo mu kazi cyeye Clarisse atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda umudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye.
Ikintu kinzanye mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato mama yapfuye muri 90 noneho amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana nayo mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga i Masaka.
Ninde wabajyanye?
umudamu bitaga Yosefa umu wari siri wacu nyine wa 10 Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye yarafite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
umuryango wacu twebwe mama yarapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari ivu hari Kigoma nyine n'uburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kurumva twajya ngo tubahaye nk'amataka bacamo tukajya kwa muganga abaganga niba batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifrida nyine batsimbana umudamu we hari ubwo niba batugejeje kuwo mu mama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho ntabandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari mama arume ariko nyine ntago bari batwitayeho kwa papa naho urumva abagata wacu bari bahari ariko nta muntu n'umwe abashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore
none se mama wawe yitaba imana papa wawe yarakiriho
yariho n'ubu ngubu ariho
ubuse abahehe
ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana abo bana tuvinimwe kwa mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babirije na mukuru wanjye gusa abandi bana yababyaye mbese ubwandi batandukanye papa yashakiye n'undi mugore mama nawe yariyubakiwe aba nyine ari ndushyibe aho ngaho
none se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi
ego mukuru wanjye niwe ari mukuru niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi ni niwe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye
hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa
mukuru wanjye niwe wari mukuru
yari afite imyaka ingahe
we yigaga hari mu mwaka wa gatatu ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana twabonaga ntawundi wo kubitaho
hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi abana bagenda nabo warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe
ngewe nabagejeje nyine aho kuwo mama abashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye
hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari umunabe basigarayo
yego
kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya wamenye uko bahavuye wamenya aho bari nayahe makuru ufite
nta yandi makuru nongeye kumenya kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera abo nibo nyine bari bato babonaga batugoye ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru urumva birindi iyo bigeza muri 94 umwacukwe ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana nibona ari igihe wisanze genyine nyine
abo basaza banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cy'amasaka bari bafite imyaka ingahe
harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza ariko uwo umutwe yarataruzuza umwaka yari afite hagati y'amezi 9 n'umwaka ubwo sinaba nibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva
yego
ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3-2 hagati y'imyaka 3 ninga kuko ari umwana uzi ubwenge ubwo yati caraha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko twari bato ntabwo nibumva nakwibuka ngo bavutse ryari ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute ubwo rero yari umwana uzi ubwenge mbese wabwira ngo caraha akahicara kongo tindaje umuntu uzo ngwenjire mu nzu yaramwana bese w'incuke nyine hagati y'imyaka 3-4 gutyo
amazina yabo na yahe umukuru yitwaga nde umuto yitwaga nde
mwaga ntakirita imana Karisa umukuru
yego
yitwaga Hakizimana Jean Claude
none se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muza aho baherereye
ntabwo twigeze tuyamenya kuko 94 ubu byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwa abandi bacukwa abo birangira mukuru wanje nyine duhuye tutakibona nyine we nari kubaza makuru kuko ni baruzi naho yabajyanye uwo mu mama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga kugezana n'ubu nta makuru mfite amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu babara bahunganye ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu ariko nyine nabyumvise gutya ariko ahamye nabyo mbifitiye neza
ariko uzi neza ko muri 94 bari mu kigo cy'imfubyi kimasaka hoho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'impfubyi bari bahari muri 94 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari ariko se mbere y'uko bagenda uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'impfubyi hagati ya 1994 mwigeze mujya kumusura mushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe mbese yigeze bamenya mwebwegejaga babwira ati bana mumeze mute urambwira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe
ne hari igihe yadutumagaho nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yari abizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenyine turabana akagiye nyine dutumaho tugatumiza se musure tukagenda nyine akadufasha
ni byiza bw'umwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye ya mukuru wawe na yazayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenya ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru yabasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwira icyo ushaka kubabwira
tuhuza nakiruta Imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza ndasuhuza na Hakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze
urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo kumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye
murakoze
agasaro kaburaga
uwitwa Iribagiza Beatrice arashaka irengero ry'abavandimwe be bane baburanye muri 94 ubwo bahungukaga bava muri Congo ahitwa Ibibwe muri zone ya Masisi ababyeyi babo bari barahunze mwaka w'1959 amazi bose baza kugwa mu buhungiro se yitwaga Rutazibwa Augustin akaba yaravukaga ibutare naho nyina akaba Suzana Mukanka kawakomokaga mu Bugesera ndakiri Iribagiza Beatrice
twatandukanye mu gihe cyo gutahuka
mu buhe mwaka
95
mwatandukaniye he mwari mugeze he mutahuka
twari muri Congo nyine
mwari muri Congo hanyuma abo bavandimwe mwatandukanye amazina yabo na yahe ninde nande
twata muri za Odeta
yego
ziza Bernard umurisha na bora
ugurambira ko mwatandukanye mugeze muri Kongo ariko Kongo nini mwari Kongo hehe mwarahitwa he
mwari
Masisi mutaha mu Rwanda hanyuma se kugira ngo mutandukane mutahuka byagenze gute fata akanya gato nsobanurire
ubona kubera tutari tuturanye neza buri muntu yagiye atahuka uko
hanyuma w'urataha ugeze mu Rwanda usanga ntibahari nta makuru se wamenye y'icyatumye badataha
bivuze numvaga amakuru ngo bari gisenyi ariko sinagiye kubashakisha yo ngo menye ngo bari
mbese iribagiza mbere yuko muhungiraho muri Kongo mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
nge navukiye muri Kongo ntabwo mbise
wowe wavukiye muri Kongo wavukiye nawe ibibwe
ibibwe niho navukiye
none se abavandimwe bawe turabashakira he turabashakira Masisi tubashakire he nta gakuru kabo wigeze umenya nta muntu wakuri yakanaga kubwira ati abavandimwe bawe yaba Ruzibiza yaba Vestina Mpozari yaba Batamuriza yaba uwo Bora bambwiye nta muntu wigeze kubwira ati abavandimwe bawe narabarabutswe
bwo bari kumva makuru ngo bari igisenyi gusa
none se igisenyi ko atari kure naho ngahira ubavu niki cyakubujije gufata imodoka aho ngaho nyabugogo ngo ugende wigabe urebe baririze urebe nimba wababona
ubwo nyine n'ubushobozi bukeye
ariko ubushobozi ubwonye wanyabukirayo ukagira ukabaririza
agenda ngashakisha wenda sinabura n'umwe nabona
umuntu wakubwiye ko ashobora kuba ari ku gisenyi ninde
ntabwo tukiri kumwe uwo muntu rwose gutunzi naho aherereye
mbese aba bavandimwe mutandukana bose muva indi imwe cyangwa se mu muryango
oya tuva indi
imwe none se ko mwari Masisi mwari muhamaze imyaka myinshi mwageze muri 59 muhitamo kugaruka mu Rwanda ariko uburana n'abavandimwe birumvikana niba hari amakuru avuga yuko bashobora kuba baraje bakaguma irubavu birashoboka kubera ko irubavu ni Rwanda niba barageze aho bakirwa ko bati gutubonye i Rwanda tukatubonye aho dutura tugumye ahangaha ndasaba cyane kugira ngo niba hari umuntu wabamenya abavandimwe bakomotse imashishi barimo Ruzibiza Bernard barimo Muhoza Livestine barimo Batamuriza Odeta bora ryo nta ndizi nabambiye ariko wabamenya akaba yatugira none mbwira amazina y'ababyeyi bawe papa wawe yitwaga nde mama wawe yitwaga nde kugira ngo nibiyumva bazimenye papa wawe yitwaga nde ababyeyi bawe bombi amazina yabo
papa yitwaga Rutazi bwa August na Suzana Mukankaka
none abavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya Beatrice iribagiza niki ushaka kubabwira umaranye iminsi imyaka ufite ku mutima uvuga uti umuvandimwe wanjye uwo ari we wese yaba Vestine yaba Bernard yaba Odette cyangwa Boru wanyumva dore ijambo rindi ku mutima ushaka kumubwira hano mu kiganiro agasaro kaburaga
yewe icyo nshaka kubabwira no kubabwira nyine ko iho mpari ngirurindo nyine ngo nabo bamenyesha aho baherereye wenda umuntu agashaka uko yabagera
urakoze cyane kuba baje mu kiganiro agasaro kaburaga ndahamya ko bazakumva vuba bari mu Rwanda kandi muzongera muhure bidatinze ndagushimye cyane Beatrice rwagize ko baje mu kiganiro agasaro kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'Imana
ego na
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 202 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.